Yeah. I'm a mean why I show. That's who I want in you. kosambela tongo pokwa na masiya pona muruyi ayo yo 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 matambili ayo yo 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 ayo etonda ba sentiment dola ki sape na bato pe ya bisonga na ekoki tozaleki kosambela tongo pokwa na masiya mpona moru oyo Oui, papa, suis.
Thank you. Thank you. Mais bien, il y a une